life is incredible. I wish you were invisible, but that can be possible. Nakusiba kinami, tukaishi milimani mpenzi wangu. Nilepa kwa Mungu, maua sitokuchoka mpenzi. Nilepa kwa Mungu, maua utodhalilika.
Let's take over the game.